emagameni amathathu. Elikayise nelindodana umoya ongcwele.
Ngazi ngisezibelini zikamame, ubaba esemazulwini impela umhlaba ungowakhe. Bathi wena nkosi uyayithatha into engena ukuthi isevaleni ihlalise namakhosi, idle nawo. Wangithanda ngiseyihlule ngisake esisulu sikamame. Wangenzela umusa, wangithanda nkosi.
Suka bueno.